ndabika katindi mu mativu ngenda ntegera mpola mutima gwange wagutwala dda nalina laira bintu bya love obutabitira naye lwe nakulaba ebyo byonna byakyuka kati sembere eno eibinze nkukwateko sembere eno omutima gulonze gwe olwalero twala mu basadde onyanjule olwalero twala nze ndi ready malaika buli kimu kyenkola kati kikola kululo agenda yakyuka manya olugendo luno lwe tutandise silwangu tulabye bangi nga babivaamu naye mukwano tulwane tukuma obwesigwa abantu ngaffe kati tukwatagane twagalane twekumenga tuyambagane tujja kuwangula twala 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 nze ndi ready twala twala omusajja bakuzaala twala twala jagalamba simembe base Salomo chalo mulunji ngakwe twala 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 sendi twala 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 abasada bakusala twala twala jagalamba simembe base loko salomo chalo mulunji Silva dude.